Izo stresi za kudai wa makodi uko nyumbani, kwanza zitupe mbali ndo upige hodi umundani. Na ukitaka ushauri, bora uende angaza, hapa ni kula vizuri, kunywa kujigalagaza. Ito kiuno kakupa mamama, waonyesho na votingisha nyamama. Na mabisho acho ni kushika tamama, tumia pesa stare ni gara mama. Asa mbona unaka, 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 unaka inama inuka, 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 inuka. Asa mbona umeka, 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 umeka inama inuka, inuka, inuka. Vipi umekuja klabu na umeka kinyonge umejinamia?
Juma,
kama unyu ulabu agiza taka soda kakuzukia.
Juma, Harmonize is Juma.
Shida mikosi na tabu, kila aliyepo hai anaipiti.
Juma,
we dada, nyonga wakune vibabu, mida mida utawadangia. Ito kiuno kakupa mamama, waonyesho na votingisha nyamama. Na mabisho acho ni kushika tamama, tumia pesa stare ni gara mama. Asa mbona unaka, 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 unaka inama inuka, 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 inuka. Asa mbona umeka, 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 umeka inama inuka, inuka, inuka. We DJ
Ainama, Ainuka, Ainama, Ainama, Ainuka, Ainama, Ainuka, Ainama, Ainama, Ainuka. Mwanama, hambo puza maja sichupindula. Mwanama, hambo puza maja sichupindula. Hey, taba ni mwenye gite uwe na man. Ya, ya, au ya, ya. Agirwati, mamshito. Lala wasala, yeah. Tawani wajagete wena mani.